Chipaga again. Tunaanza upya sasa. Yeah. Chill.
Chipaga on the beat.
Amekuwa nesi, homa ya mapenzi sijiwezi. Dunia nyepesi, moto wa kuni so I guess. I enjoy love. Ananipa love, ananipa utamu. Woman, I feel like a parallel life. Now I realize what you mean to me. That's ngura tope tena, machozi yanitoke tena. Life is a game of give and take. She miss me every time. She miss me. She need me every time. She need me. She miss me every time. She miss me. She need me every time. She need me. Nilipotoka ni maumivu, hapa nilipo afadhali. Afueni angalau dali. Ulinibeba nilipoanguka, kweli mapenzi fimbo ya Musa. Afadhali angalau dali. Mungu kanipa kufanana naye, tabia nafanana naye. Si ajabu nikiwa na yeye. Fanana nae, si ajabu nikiwa nae. Oh my love, woman, I feel like a parallel life. Now I realize what you mean to me. Start sungura tope tena, machozi yanitoke tena. Life is a game of give and take. She miss me every time. She miss me. She need me every time. She need me. She miss me every time. She miss me. She need me every time. She need me.
Look at me. Look what they make me. Stability. Chichi baby.
Chipaga on the beats.